daktari anasema hauna dawa. Don't stress yourself. Kumbuka unaye baba anayesema kwa kupigwa kwake wewe ulipona. Hallelujah. Hata kama umepokea taarifa ya kuachwa wakati huu, you know what? Don't stress yourself. Kumbuka unaye baba anayesema anakuwazia mawazo mema siku zako zote za maisha yako. Confused you are. Labda maisha ni magumu na hauna mtu yote wa kukusaidia. You know what? Don't stress yourself. Unaye baba anayesema umuite naye atakuitikia, atakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Call him. Tell anything you want to tell him. He's listening to you. Hey.
Tena dakika moja, watoto wa Mungu hawataki stress. Twende!